kwa Kampala amazing. Kama Queen Jolly. Kwa Kampala amazing.
Kama Queen Jolly.
Kama Queen Jolly.
Kama Queen Jolly.
Kama Queen Jolly.
Nakupa wewe kama samani ya upendo, enjoy na enjoy na we. Kama samani ya upendo, surprise. Nakupa wewe kama samani ya upendo, enjoy na enjoy na we. Labari ika ni wasugaru wachijokenda. Laba Kampala, enjoy wachijokenda. Kama kupenda, kio kweli nishapendaga. Na wengine, walisha nitendaga. Na wengine, liwa palavu na mikopwaga. Kama kuinjoyi,
kusitulia na mimi.
Kilesta kinataka,
sama kajana acha.
Kama kuinjoyi,
kusitulia na mimi.
Kinataka
kama kajana acha.
Kama Queen Joy. Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy.
Kinataka
kama kajana acha.
Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy. Kusitulia na mimi.
Kilesta kinataka
kama kajana acha.
Na mimi mapenzi baby, nipale unapopenda. Sikatili penzi langu, nikamba kinjapanda. Na mimi mapenzi baby, nipale unapopenda. Sikatili penzi langu, nikaba kinjapanda. Ulaya ndege, jua lichomozapo. Ulaya bahari, upepo utuliapo. Ulaya wazazi, nipale tuwaponapo. Ila furaha yangu, ni chumbani, mama we.
Kama Queen Joy. Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy. Kusitulia na mimi.
Kilesta kinataka
kama kajana acha.
Kama Queen Joy.
Kama Queen Joy. Kusitulia na mimi.
Kama Queen Joy. Kilesta kinataka
kama kajana acha.
Kama Queen Joy. Yo, Chazi Star, mtoto mze malima, Dania Kampala. Kuba Fela, the big boss, Achenwe Chilaze. Pamoja sana, Tanzania, Chazi Star TV.